sena. Gongoni ngomeni, mirimani, paka papa yumtini, hanarirwa, mzee Karisa, enda salama mwene, Timmy Boy, Watamu Music Band.
Asena, kifo kukina huruma, bado ni mapema.
Shindi na riziki, Akasana, Mama Kiamani, Mame Meshaki, Mame Angel, na hukale fure rusi.
Asena, kifo kukina huruma, bado ni mapema, Baba Karisa unenda hii.
Shakna Pamela Kulam Sire sawe kahindi na haweda mabaya. Enda salama mzee Karisa, enda salama Timmy Boy, Watamu Music Banda.